Esoka yeyokuba nti bagamba balina abajulizi be bataagala babeere nga balabikira mu kkooti ey'olujjudde ey'olukale era nga bataddeyo okusaba kwabwe kkooti ekole order gye bayita witness protection order ng'egamba nti abajulizi abamu ebibakwatako tebitegeerekeka n'obujulizi bwabwe babuweereyo mu kuyita mu kamera oba nga tewali n'omu abalabye kati olwaleero tusabye kkooti bwe tubadde mu chambers nti at least kkooti etuweeko kopi ya application eyo gye bataddeyo tugirabeko biki bye boogeramu tulabe oba naffe tusaba okugiyingiramu tuwakanye ekyo kye basaba ekyokugamba nti abajulizi bawulirwe mu kimpukumpuku kkooti okuwulira kwaffe ekuwulidde nabali ne bakuwakanya kati ku mande eya wiiki ejja kkooti lw'esalawo oba ddala tuna alabako ku application eyo oba tetugirabeko oba kkooti enegituwa oba tegituwe.